Yande jo e min taji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimin Ali Nyali Abdul Muni yottinta e modon. Sambe habaruji meden ni hande der mun ni en kalando sir hijju hitan hikka go enda ni e mabbul kampaniji hijju go don do enda ni leydi Niger kam fu e kure de leydi Saudi hokki lawol himbe gadan. En kalando ni fa hande do feroobe to enda ni der no kuje mu en gari do waade der hubere ma kolondi de enda dundu ni fa hande on wattube non daane yaade e gomnati gan kebane balla. Yewtere pindinol meɗen studio kalangu hande waɗan do fi laɓal wakkati hayla ɗunduni fa hande e sigila mo wona no jangine der jangirɗe lokkolɗe enda. Kampaniji hijju leydi Niger ɗo andan ni Garul Hira Alburaka Point de Voyage kam fu e Darul Fikri kampaniji joɗi enda kan en no golle mu en darna seɗɗa fa ɗum ƴeew ɗunduni fa hande hanono andinore ko hude enda haalde ɗum ni kampaniji ɗi andan ni ɗo tanaki laabi kawjiɗi filla golle koho o andan ni. Hajjara Garba ardiɗo Garul Hira o andan ni fa hande wi'i ko winduɓe inɗe mu en to kampani muɗum o andan ni yehiranɓe to andan ni lanaji piroji ɗi enda abadaji ko hokan darata kampani mo hani hokkude hawjo fi mabɓe nani ko wi'i ko Adam Dawaki waddi firta ɗengal fulfulde
comme sardu kanga ko mbani MCC cele ka
indi kawjide hore mun dum kan wi kam mi dara himbe be kawtumi gubal be endan min gollida dun ne ka joni yettor Allah himbe ambe kemi be mi hebi to gattumi be wana min watto gatto himbe le gawa mi yobata na wawbe gatto gol watta ka himbe gasen wana yeso am dum watto sa mi wawa na mi andana kambe be du bo fini be gadi duniya arde be hepata wo fudi kam woni passeport didi jomu du mun don to rima no don to indi don tam won be gattai ga min ka abada himbe an tokkai lanaji yo hobe hijjorde kanka lanaji mbodi haddini abada himbe annato mi wadna himbe hemre en jeneyo mi hebi to gattumi be yon kay min kettini ko be beydon to mi do majju ka sendan be dum mudum witti min itti dum be yobbi day gasidi min itti dum suudu an ka andami suudu goddo to sen hokke mantala takko sen
aga no mantala ne mi yekam buga
do labi fa hande ni siryade hijju hitan hinkugo enda ni waddi ko leydi Saudiya hokki kure goddo ni tati gadane himbe wambe to enda ni to hijjugo enda kure de do ni kan woni AstraZeneca Johnson and Johnson e kural Pfizer galende nani ko Mohamed Maiga mo fedde darani de hakke kampaniji kawjidi filla hijju do enda leydi Niger wi do majjum ko Adam Dawaki waddi firta de gal fulfulde.
Les autorités saoudiennes
ardibe haudu saoudia ngardora kina e si kure koisinta nimbe nyaw coronavirus tati denne nimbe fu wanobe ko wite kural sino farm dum saito ngejiti kasin wadi toade kure den don wodi du filla nyaminol hijjoitobe der makka e madina dum wala le ijore hitande hikka gan nimbe saoudia tilsini dum min dum min jamibe be mojjina na min der mum min anda yalla be ngardor en non nanoy cede ko la yari du nani don don du yobirta kana do lawol internet seni ardibe house saudia be tilsini min e yobude de danne kijjoto do funo be dam budu ujuna chapande joy dum don du gomnanti no halan do mu sabu jeddi jeddi de kedani nim be dilutu
deux semaines du départ.
Kolleteɓe ni mardi bondi ɓurdinol ɓurdinol ko watta caka du worɓe e rewɓe ɗu enda ni ɗo leydi Niger e ɓanama ni nokkuje toɓe gara ɓe gadda boytali mabɓe fedde e SOS femme et enfant victime de violence familiale et care international kan en ñiɓi nokkure de nde nokkure de duni fa hande indirama la maison de l'espoir de francir an suudu tammude nani ko madame Ahmed Mariama Moussa mo ONG femme et enfant victime de violence o enda ni wi'i dow majjum ko Rafika Attayar waddi firta ɗengal fulfulde.
L'objectif de cette
himbe andena duro gongo no wade do fi golle hirnyereji hakkune rewbe he worbe baade herede no nokku to teddirka himbe gadantebe golleji hirnyere ko jeti ko tewata filla cellal balli mabbe na wallugobe der fi kite he nangango sukabe do fi jande e muraduji gon ko mojjinta gurnam mabbe VBG kan woni golleji hirnyereji gadantedi worbe na rewbe na sukabe habe dai worbe jaawa waddugo wullango amma min boowi hebugo worbe gadantebe golle hirnyere denne minen baawi bi durwogo min gatti yesogo no ewa himbe fu dambule amin do no pirti filla lenyol na dina wala
hen du race d'ethnie ou de religion
sigila wallirde ni kolleteɓe mardi bondinaabi en ɓurdinol ko watte caka worɓe e rewɓe joɗɗinama to enden ni nder département Goudoumaria région Difa ɗumduni fa hannden ngam durude ni ko watta himɓeɓe enden ni keɓani e mosoles nder sigila oduni fa hannde joɗɗinaɗo to enden ni gorko na debbo mo henno fuu no foti noon nder sigila o enden ni hanono Issoufou Amadou mo sorusi kawjiɗo to enden ni nder département Goudoumaria o enden fi yaadu yeeso rewɓe haalir ɗum nani ko wi'i ko Mahamadou Mado waddi firta e ɗengal fulfulde
mana jiidal amin ngal woni singude sigila ko durwiditta dow filla golleji hirñereji caka worɓe e rewɓe ko laati ɗum hani waɗede nder leydi ndi fuu saabu no woodi sigila cingaɗo nder commune e département ji ɗin e hoore mum hawtade e nimɓe fuu ko gollata nder laawol renugol sukaɓe o sigila du golliroytana e ardiɓe diina kamɓe laamiɓe wuro e pelle mballoje dow fi renugol sukaɓe Allah e gollidol lobbol hawtade ɓiɓɓe wuro waɗi ko fi golleji hirñereji hakkude gorko e debbo wala no ɓeydoro yesso nder commune Goudoumaria o sanne ɗum du gam lawol gollidol lobbol noon tawaɗo hakkude pelle mballoɓe yaade ɓiɓɓe wuro
ko wattani himɓe ujunaji jeegom e keme joni enden nder cakantaraji mu en dilloyi gari to enden ni nder huɓere makkolondide enden ni hedde taw enden takkol leydi Burkina Faso e leydi Niger nder himɓe ɓeyduni fa hannde nde en daari jo en ɓaale ujunere e sappo e jeɗɗo kan en tawa nder nokkuji ɗen dalila perol maɓɓe golduni woni rafika ƴoron hakkillo fukkingo e kippitanɗe ɗe pelle mumɓe ɗe enden gonno gadi nder cakantaraji ɗen nde himɓe ɓeyduni fa hannde no deki tammude gomnati waddanan ɗum en balla nani ko woɓɓe maɓɓe mbi'i ko Moctar Ahmadou waddi firta e ɗengal fulfulde
ɗuman hunkal boni wallahi
o min jiɓayna boni min keɓayni jonde ton noon waɗi komin dilloyi kaadi komin godi fu tetama himɓe amin hewɓe dillidama woɓɓe maɓɓe kam min cikki bamayi jati ba hecciki sukaɓe amin ɗiɗon dillidama weeli e metti fuɗɗo kayno ɓurni min ton hande ɗe so leydi wooɗi fu min kootan saabu min en jiiɗi nokkuji amin ɗen enga
ɗinno ngo wallahi iɗi gabara amma dini man ndunan kanne gugoro no siye
min ka wallahi jo suudu annanga dillida duuɓi ɗiɗi min wondi sukaɓe sappo gotumi miɗen jiiɗi mbaltire cuuɗi min galaɗo miɗen jiiɗi mbaltire guure on fahinnan leydi jo sukaɓe kana wiyita guure he ƴiɗu
ici on n'a pas de réseau de communication
ɗo enda min gala réseau ko noddata téléphone nokku to ni ɗonildete ceede voilà to essence e gasoil sonnete voilà a yiyan debbo ummo ko watto kilo goto ma ɗiɗi yaade machine ni quoi ndenne mbiɗo watta dande yaade e hoorejo leydi o ƴeewa les filles momin tawa
de voir nos situations
mawne tati lewru juin hitande duuɓi ujunaɗi ɗiɗi e lasso ɗiɗi pagoɗo hano porjet kawjiɗo filla daranade yaadu yesso e ko watta duni fa hannde mara lobbal heɓo nder cakantaraji reedu leydi meɗen ton enden ni tirogérine région agades waɗi yilaru firtude ko e himɓe dow nafakka ko tawa nder jonde jaam e hakkillo fukkingo nani ko Abdoulaye Moustapha Aida mo pagoɗo o enden ni wi'i dow majjum ko Ahmed Fela waddi firta e ɗengal fulfulde
alors aujourd'hui nous sommes à Thiro
hande min tawa kena ɗo Thiro nder laawal ɗiɗaɓal e laawal ngal min gardi e hoore haala kessa ko laati ɗume woni gollal rewɓe e sukaɓe ummatore ndel firla wartirde jonde jaam potal e ndenagum ndenne mana hoore haala ka woni tindinde nimɓe fuu misali worɓe e rewɓe surbaɓe e sukaɓe jokkolɓe nafakka tawaɗo nder filla potal e jonde jaam gam no laatiɗa hen fuu nda moyno ni jonde jam e potal wala ngurna watta
région sociale reniva
tawaɓe nder golle kosan ɗo enden ni leydi Niger hewɓe gaɗi subaka o enden ni ɗo nder huɓere ñamede enden hawride mum en gam ƴewtinade yaadu yesso heɓanu nder golle ɗena e kadi nduni fa hannde noɓe gaɗa ko kosan ɗo enden ni leydi Niger keƴorɗa heɓo ɓe gaɗa golle maɓɓe ɗe enden ni yaadu yesso heɓo nde en darini fa hannde rafi keɓol kosan keƴorɗan ɗo enden leydi Niger no tawade ko wonno hela sembe yaadu yesso golle maɓɓe ɗe ende hanno madan Ramatou Jibrilla ardiɗo ONG Africa 70 o enden ni haali ɗum nani ko wi'i ko Nafis Adamo firtaɗengal fulfulde
fi kosam hun noon ko saɗi sanne fa heɓene jawdi ko gollitirte saabu so neɗɗo yeehi banque na nokku to jawdi heɓete to enda wonko wiyete pukkina dow inde koƴol jawdi ndi fa ya golla dow filla kosam kosam ɗan ƴottana e dabba dabba du ko wuuri noon a wawado fukkude hunde fo e dow hunde wuurde saabu ko wuuri fu no wawi watude ñande gon ko ɗum saabi hunde laati catɗum sanne koro hawrude min gandi nde kam wonno min daara laabi ɗi wawi tokkede gam batte jawdi heɓe nonno du konno min keeɓa himɓe yardo dow majjum saabu no woodi laatiɓe so min ƴami ɗum en dow ko yawi yardoto itta jawdi ndi watta no woodi laatiɓe so ƴamama famata fu no ɗum wontiri anda fi kosan ɗan no wontiri jonno min jiiɗa tawe himɓe fuu faman ɗin ɗon laabi so ɗi mburtinama ɗi tokke gam batte jawdi heɓe heɓa golla kosalngal endam yaadu yesso waɗa e muɗum.
Mahollooɗe ni e ko nanndi titta golle noon ɗe rewɓe anndira sanne, amma nder wakkati cakkitiiɗo o enɗen ni de en ndaari nder siire firgin to enɗen ni kilooji ɗilaso e ɗiɗi hedde huɗo hoore muɗum ni hedde lettugal leydi ɓe leyardi enɗen nder cakantaraji ɗe enɗen ni ɗuuɗal rewɓe hannde ngalano gaɗa golle ɗe enɗen dommo tawoy duuɓi muɗum capanɗe jeegom e tati no dunuɗo gollal ngal enɗen e saarooɓe mum. O tawi ɗuni fa hannde maamiraaɓe makko no gaɗa gollal ngal enɗen nani ko o wi'i dow majjum ko Seydou Abdou winndi tan waddi firta ɗenngal Fulfulde.
Looɗe e garba reeto e keeɗoy kan gaɗanmi loopal ngal neɗɗo to foyta otta wadda nden ko diibangal faagal woɗa nden ko jonkay joomum waɗa looɗe ɗen tefa naaneeri mum watta e mum tefa dow kaaƴe boɗeeje una faa woɗa nden ko diibangal feeɗira ɗum looɗe ɗen. Gollal no ngal mi roni e maamiraaɓe sukaaɓe caliki ekkitaade golle ɗe ɓe gii iɗum woodi ñiddiine ñannde fuu accumi duuniya to mi wala ngaɗoowo golle ɗe. Miɗo waɗa kanƴe sappo fadde luumo gon warta luumo sanndiire mi yarata ɗum. Miɗo sonna garbireetu keme ɗiɗi e woygu loone mawne ndendo keme nayi e capanɗe jeego loongel pamarel kando herme wakkatiijigo neɗɗo no sonna wakkatiiji gon do neɗɗo sonnata nafaka mo keɓum ni woni de ni mi sonni ñaamande ni codanmi mi soodaye ba be'el nder
ceeɗɗe.
Fedde latoɓe bal mena Niger ni ɓe gaɗa duuɓi sappo e jeɗɗi nder lata bal ittodira siriyade coupe teful muɗum ni UEFA zone ɓe onden ni ko fuɗɗote sappo e goho lewru juin hitaane duuɓi ujuna ɗiɗi e lasoɗi to enɗen ni Accra leydi Ghana. Wakkati fedde de enɗen ni lattidinno e fedde leydi Ghana de enɗen ni fedde leydi Ghana kan heeɓi jalorgal dow mena o enɗen ɗiɗi e goho. Wakkati cukaaɓe rewɓe curbiɗi nden noon hayla fuɗɗata warande ɓe garki hayla kiiduni fa hannde nde en daari nder wakkati muɗum laaɓal no hiɗa sanne gam surude saɗoromaji cella mbawanɗi hewtade sukaaɓe rewɓe nder wakkatiji ɗen. Ɗum ndu saabi ni ko fa hannde ni cukaaɓe rewɓe jangoɓe jannde lokol ɓe enɗen no gaɗani ekkintinoje dow laaɓal nder wakkati o enɗen en kettino ko Rukayatu Abdourahmane waddi firta ɗenngal Fulfulde.
Hannde nde do fi laamgol hayla madame Arimi Zuera wonno janngina
minen poɗa hakkilloji maɓɓe dow fi laaɓal. Joni ɓiɗɗo debbo wara école waɗa heureji joyi tekkere worre nde wattiden illa subana waylay ɗum saɗarma nonne ngam ɗum waɗan hendu teddunugon fa laatano neɗɗo na walla gon denne neɗɗo ñaama kulle gattoje ƴiƴam ngam luttina ƴiƴam jaccuɗam ɗam.
La partie du sang.
Aïcha wonana classe 3ème o wi o faamino o jogortollangol makko.
En 4ème wakkati komi wonno 4ème janginowo amin fantinimin nomin baylirta tekkere tuyni hayla min lootode tati yaagode nayi nder ñalowma min kinno minen bayla dow hotollo komin gatti kon min gattana ɓalli amin turare dow.
Samira kay illu duuɓmum sappo e ɗiɗi woni ko fuɗɗi yiide hayla on endan no tawde l'école pamaro classe CM2 omo haalɗo enɗan noyi inni ko wallirimo fa o heɓo lamna hoore makko.
Miɗo fukki ko ɗum warani kam reedu an no naawa mi wala miɗo nana belɗum ɓandu am mi haalanoyi inna am sey o fantini kam o wi ɓiɗɗo debbo fuu de ni duuɓi mum yottake to fuɗo yi'a tuyni hayla o holli kam nomi wattirta hotollo kon mi lootode tati nder ñalowma mi wayla hotollo kon du nde mi lootiki.
Yewtere hakkunde inna e ɓiɗɗo debbo dow fii ko ndarto laamgol haylo enɗan nokkuji goeɗum tiiɗɗi sanne ɗum saabi kanko Hassana o o haalnayi ɗum fey e gooto kanko ne ƴeewi no watta ko heɓa laamgol ngol e nder nguurdam makko.
Wakkati komi fuɗɗi tuyni hayla nder classuwal gommi nanumi reedu an no naawa say burtimi yaasin jaami nder lootorde say gimi ɗiƴanno mi huuli sanne mi miiji bami maaya say mi serki kayye am mi itti ɗereeji ɗin mi wattoy ɗum ngam mi faddo ƴiƴam ɗam komi hooti wuro mi suuɗi inna am ngam miɗo senta mi haalana o hanko e hoore makko o faami nden ko o fantiniyam no gaɗanmi o hokki kam hotollo ko gattanmi.
Laamgol ngol tiwde hayde on endan illu joomum yettino classe 6ème woni ko fuɗɗete hollede ɗum ele fannu jannde ɗum ndu konno lekkoliɓe rewɓe worɓe funo holle ɗum yerno madame Arimi Zuera o holliri suka worɓe paami saabu wakkati koyeɓe mbuƴo toggoje maɓɓe sukaaɓe rewɓe endan sani ɗum warni ɗum en gam heɓa reeno.
bandiraɓe tiniɓe habaruji studio kala ngoɗo kokkol habaruji meɗen timmata. Salamu alaikum.